John anawasili katika hoteli.
John arrives at the hotel.
Anaona meza ya mapokezi.
He sees the reception desk.
Yeye anatembea hadi kwenye meza.
He walks to the desk.
Mpokeaji anacheka kwake.
The receptionist smiles at him.
Yeye anasema, karibu.
She says, welcome.
John anajibu, asante.
John replies, thank you.
Yeye anauliza kitambulisho chake.
She asks for his ID.
John anamwambia kitambulisho chake.
John gives her his ID.
Wapokeaji anachunguza kitambulisho.
The receptionist checks the ID.
Yeye anasema, kila kitu kiko sawa.
She says, everything is okay.
John anajisikia furaha sasa.
John feels happy now.
Anachukua funguo.
He takes the key.
Chumba ni kikubwa na safi.
The room is big and clean.
John yuko na furaha kuwa hapa.
John is happy to be here.
Nataka kukuambia kuhusu nyumba yangu ya ndoto.
I want to tell you about my dream apartment.
Ni mahali kubwa yenye mandhari nzuri.
It is a big place with a nice view.
Kuna bustani na bwawa dogo.
There is a garden and a small pool.
Sebule ya kuishi ni ya faraja sana.
The living room is very cozy.
Napenda kukaa kwenye sofa.
I like to sit on the sofa.
Nataka jikoni kubwa yenye vifaa vya kisasa.
I want a big kitchen with modern appliances.
Chumba cha kulala ni mahali nipendayo.
The bedroom is my favorite place.
Nina na kitanda kikubwa na meza.
I have a big bed and a desk.
Marafiki zangu wanaweza kutembelea wakati wowote.
My friends can visit anytime.
Ninapenda kupika kwao.
I love to cook for them.
Nyumba yangu ya ndoto inanifanya niwe na furaha.
My dream apartment makes me happy.
Nataka kuishi huko milele.
I want to live there forever.
Emily alifika kwenye kituo cha mabasi mapema asubuhi.
Emily arrived at the bus station early in the morning.
Alikuwa na furaha kuanza tukio lake katika jiji.
She was excited to start her adventure in the city.
Alichukua ramani na kupanga njia yake kwa makini.
She took a map and planned her route carefully.
Karibu, aliketi kwenye basi na tabasamu kubwa.
Soon, she boarded the bus with a big smile.
Dereva alimpokea na kuanza safari.
The driver greeted her and started the journey.
Emily aliangalia majengo yanayopita nje.
Emily watched the buildings pass by outside.
Aliona maeneo mazuri na watu wengi wakifurahia jua.
She saw beautiful parks and many people enjoying the sun.
Basi ilisimama kwenye duka bora la kahawa.
The bus stopped at a great coffee shop.
Emily aliamua kushuka na kuchunguza eneo.
Emily decided to get off and explore the area.
Ollie alitembea na kuweza kuchukua picha nyingi.
She walked around and took many pictures.
Ali alifurahia wakati wake na kujihisi furaha wakati wa adventure yake.
She enjoyed her time and felt happy during her adventure.
Baada ya siku ndefu, alichukua basi kurudi nyumbani.
After a long day, she took the bus back home.
Emily alihisi shukrani kwa siku yake nzuri.
Emily felt grateful for her wonderful day.
Katika kitongoji changu cha tamaduni nyingi, kila nyumba inasema hadithi tofauti.
In my multicultural neighborhood, each house tells a different story.
Kwa mfano, familia ya Smith inaadhimisha shukrani kwa chakula kikubwa cha kuku mmojawapo.
For instance, the Smith family celebrates Thanksgiving with a big turkey dinner.
Wakati huo, familia ya Chen inapendelea kufuatilia kwa kimya.
Meanwhile, the Chen family prefers a quieter observance.
Wanawaheshimu wazazi zao kwa sherehe ya chai ya amani.
They honor their ancestors with a peaceful tea ceremony.
Tamaduni ya kitamaduni hutofautiana sana kati ya familia.
Cultural traditions vary greatly between families.
Kwa upande mwingine, mizizi ya Kiitaliano ya jirani yangu yanang'ara kupitia chakula chao cha Jumapili.
On the other hand, my neighbor's Italian roots shine through their Sunday meals.
Wao huandaa mara kwa mara kozi nyingi, ikiwa ni pamoja na pasta na dessert.
They often prepare multiple courses, including pasta and desserts.
Katika tofauti, familia yangu mwenyewe ina palete rahisi zaidi, mara nyingi inapunguzia pizza.
In contrast, my own family has a more simple palate, usually limited to pizza.
Tofauti kama hizo zinaimarisha jamii yetu kwa uzoefu wa aina tofauti.
Such differences enrich our community with varied experiences.
Kila chakula tunachoshiriki kinakuwa fursa ya kujifunza kuhusu mila za kila mmoja.
Every meal we share becomes an opportunity to learn about each other's traditions.
Mabadilishano haya yanafanya uhusiano wetu kuwa imara.
These exchanges create bonds that strengthen our relationships.
Kwa kweli, kukumbatia tofauti zetu kunatufanya kuwa tajiri katika uelewa na huruma.
Indeed, embracing our differences makes us richer in understanding and empathy.
Katika kipindi cha dijitali cha leo, mitandao ya kijamii inaathiri kwa kina jinsi tunavyojihusisha na wengine.
In today's digital age, social media profoundly influences how we connect with others.
Majukwaa kama Facebook na Instagram yanarahisisha mawasiliano ya papo hapo kati ya marafiki.
Platforms like Facebook and Instagram facilitate instant communication among friends.
Hata hivyo, uhusiano huu wa kuendelea unaweza kupelekea dhihaka.
However, this constant connectivity can lead to a paradox.
Watu wengi wanahisi kuwa pekee zaidi licha ya kuwa wameunganishwa daima.
Many individuals feel more isolated despite being constantly connected.
Fikra ya ukaribu mara nyingi inafunika muunganiko halisi.
The illusion of intimacy often overshadows authentic connections.
Watumiaji wengi hulinganisha upendo na kushiriki kama upendo wa kweli.
Many users equate likes and shares with genuine affection.
Hii utegemezi juu ya uhakika wa dijiti zinaweza kupotosha mtazamo wetu wa ukweli.
This reliance on digital validation can distort our perception of reality.
Wakati vyombo vya habari vya kijamii vinaweza kuboresha uhusiano, ni muhimu kuweka uwiano.
While social media can enhance relationships, it's vital to maintain balance.
Hatimaye, uhusiano wa kweli unahitaji muda, juhudi na kushirikiana uso kwa uso.
Ultimately, true connections require time, effort, and face-to-face interaction.
Tunaponaviga kwenye mazingira haya magumu, kujitambua kunakuwa muhimu.
As we navigate this complex landscape, self-awareness becomes paramount.
Filosofia ya sana inatualika kufikiri juu ya asili ya ubunifu na athari zake kwa uwepo wa kibinadamu.
The philosophy of art invites us to ponder the essence of creativity and its implications for human existence.
Sanaa, katika aina zake nyingi, inaakisi ugumu wa hisia zetu na miundo ya kijamii.
Art, in its myriad forms, reflects the complexities of our emotions and societal constructs.
Wanafalsafa wanasisitiza kwamba sanaa haifanyi kazi kama mapambo pekee bali kama maoni ya kina kuhusu maisha.
Philosophers argue that art serves not merely as decoration but as a profound commentary on life.
Mtazamo huu unafungua mazungumzo kuhusu kusudi la sanaa ndani ya urefu mkubwa wa uzoefu wa kibinadamu.
This perspective opens a dialogue about the purpose of art within the vast tapestry of human experience.
Kama hiyo, nadharia nyingi zimeibuka kuhusu thamani ya aesthetic na hali yake ya kibinafsi.
As such, numerous theories have emerged regarding aesthetic value and its subjective nature.
Mitazamo ya kukoso yanatuhamasisha kufahamu upya maana ya uwakilishi wa uzuri.
Critical perspectives challenge us to reconceptualize what representations of beauty entail.
Hii inapeleka kwa uchunguzi mpana juu ya umuhimu wa sanaa katika kuunda utambulisho wa kitamaduni.
This leads to a broader inquiry into the significance of art in shaping cultural identity.
Hatimaye, sanaa inafanya kazi kama kioo, ikionyesha dhamani, migogoro, na matarajio ya jamii.
Ultimately, art functions as a mirror, reflecting society's values, conflicts, and aspirations.
Kupitia lens hii, tunaelewa sanaa si tu kama furaha ya kiutamaduni bali kama kipengele muhimu cha mazungumzo.
Through this lens, we comprehend art not merely as aesthetic indulgence but as an essential element of discourse.
Kwa kumaliza, uhusiano mgumu kati ya sanaa na jamii unastahili utafiti na kuelewa endelevu.
In conclusion, the intricate relationship between art and society merits ongoing exploration and understanding.